Bamboo.com. Super vibes.
Ukufuna chani, inetanera. Ndikukulire chani, ndikukulira. Wakuputa ndani, ineyonka mumi. Kolo andakala ni mpamvu, ungati makita iso ni inenza mukunda. The way I love you, sindifuno chili lokale hape human. Ino chili chose chama iwe ufuna nza kuchitira. Kayandika songo yama iwe ufuna nza kukwirira. Ina nikozo peleka moyo wanga ukudu sangalane. Tenga zanga zose sizikaleza kubolo sangalane. Cause I love you my darling.
Nyambitike ndiku fikile fikile komwe siku ngafikike ndiku tikile tikile komwe siku ngatikike sindi mafuna uzavutike madalito amulungu akuzike zabwino zose zichitike poditoli yunde ufilike
ino chili chonse chomwe iwe ufuna nza kuchitira kayandika songo yomwe iwe ufuna nza kukwirira ina nikozo peleka moyo wanga ukudu sangalale. Cause I love you, my darling. You know I love you, my darling.
Only you.
www.amadzambiri.com.